toda ndugu donjani utatu tofanana mvise kama nene mbeba kezwe teba mvise tendi sosa kosini shalo kona pate au konde au kikegi genu yuku yine
Baby, baby.